cheki kama kawa mzee. Kimo cheki mano kimo cheki kimo cheki maero kimo cheki.
Vitu tangu mina penda vitu kale.
Kimo cheki mano kimo cheki kimo cheki maero kimo cheki.
Vitu tangu mina penda vitu kale.
Bongela sana, bongela swaga, nina bongela shore na bongela haga. Nadunga kadaga na kula tubaga, basi na mada mujeni matanga. Mwisho mongare ni mambo bie, patoto mbuata ni gimoche. Ushai shinda tuzo, yes I did it, wa shamba na guapa taito deal.
Deal mochek, deal ya usiku donge deal mochek. Team mochek, mugalo sirikal donge team mochek. Hera mochek, nishike ni kushike yani makata maki. Antinda check, yogo joma keto nyinga mago jomo denye. Bichamo fulu, achamo nye mami. Wacha nyaka julu ana roll you alami.
Kimo check, mano kimo check. Kimo check, maero kimo check.
We do don't, we napenda vitu kale. Songe mano kimo check.
Kimo check, mano kimo check. Kimo check, maero kimo check.
We do don't, we napenda vitu kale. Songe mano kimo check. Heki heki heki, walisha ni tativa, nina pen matua. Yaki boss niko rada.
Walito wafimbo ya tatutuka kanyagia. Kimo check, imekamtu na fagilia. Ni ite battles, mimi ndo sound engineer. Ukidai bimsi ni wewe utaumia. Mina penda vitu dope, vitu kale. Kimo check, hapa mambo shwari. Najua mungoto, so kuwa tayari. Tuna wapa mizuka doge mai. Kimo check,
kama kawa, kama dawa. Promise bana, ni Robin ndo kusema. Nina mabawa, mi upena miti. Kawa ngare madai. FYI, wala si die. Kimo check, kila kitu simple. Tuko tu kani shop, kutinyanya pimples. Kimo check kama ome dimples. Hatinanya pimples. Kimo check ndi your issue. Na kau die, siwek na tissue. Kimo check, kimo check,
Kimo check, mano kimo check. Kimo check, maero kimo check.
Vitu dog, mina penda vitu kale. Songe mano kimo check.
Kimo check, mano kimo check. Kimo check,
vitu dog, mina penda vitu kale. Choke mano kimo
check.
Wada krade. Yebede yebede skati yamba na super stato.
Kimo check nyaka chambi uda nyedo. Bando check nyaka rizi. Kimo check nyaka chambi.
Utwana daga nade ya utwana daga nade. Utwana daga nango ya utwana daga nade. Kata gina chiego, mano e ukao. Mayana chiego, mano ya nukao.
Dalo ero kimo chie. Dalo ero kimo chie. Adome. Dalo ero kimo chie. Dalo ero kimo chie. Muda diet.
Kimo chie gima so spectacular. Omera dero kaldero beldero nyamula. Kinyo chie koru chia la de tura. Koso dengo samu pudo majukongo bedebura. Lokanya na mano king lang. Yuma kulunga gani lang kisalang. Yetu musumba nyakambalaria.
Kimo check, mano kimo check. Kimo check, maero kimo check.
Vitu dog, mina penda vitu kale. Songe mano kimo check.
Kimo check, mano kimo check. Kimo check, maero kimo check.
Vitu dog, mina penda vitu kale. Songe mano kimo check.
Kimo check, mano kimo check. Kimo check, maero kimo check.
Vitu dog, mina penda vitu kale. Songe mano kimo check.
Kimo check, mano kimo check. Kimo check,
vitu dog, mina penda vitu kale. Songe mano kimo check, kimo check, kimo check, kimo check, kimo check. Songe mano kimo check, kimo check.